wanajitahidi kutuchukia, wanajitahidi kutununia, wakituona mbongo wanaumia, wanaendekeza nini? Romaya, wanajitahidi kutununia, wanajitahidi kutuchukia, wakituona sambani wanaumia, wanaendekeza nini? Romaya, oya hiyo nini? Romaya, usiendekeze nini? Romaya, oya hiyo nini? Romaya, usiendekeze nini? Romaya,
kwa majina naitwa Tunu kutoka enjoy Ukuvani, uku Babiloni Tulipo amua kuiunda sambani So wongo Badamda furani ndo tukamua kunda bongo Wembisha kubali kata Wembongo Nasamasa kauli sabia ipenda Wabongo Wajisigia, hote anajibu Ndongchongo Nasamasa kauli sabia ipenda Wabongo Wakisikia, wate wanajibu Ndomchongo Oyafani kwa majina sina kitunutunuku Nitunuku tuka enjoy Nagama ukibisha muri zenjoy Nitunuku tuka enjoy Usielekeze nini Rombaya Nitunuku tuka enjoy Nagama ukibisha muri zenjoy Nitunuku tuka enjoy Usielekeze nini Rombaya Tuni hiyo nini
Aucha ipenda hiyo Weza Situ nichakuwa njia tupite kushoto Na hawa wakapitia kulia Kila mtu na mwanaenza sasipi ya kesho Mbona we unayafikiria Lebo ikawa kubwa kita Mbaka wakaona donge Wasani walitiririka ila sisi tulianza na kidonge Watu wakadaka na kido Ajareta mando hido Nana mashine doka tanga Yo mashine inaitwa mwido Watu wakadaka na kido Ajareta mando hido Nana mashine doka tanga Yo mashine inaitwa mwido Wabongo ndo mchongo Samfani weze na vani Aho ndo masio Na uliza ukishewe nani
Wanajitahidi kutuchukia Wanajitahidi kutununia Wakituona mbongo wanaumia Wanaendekeza nini Romaya Wanajitahidi kutununia Wanajitahidi kutuchukia Wakituona sambani wanaumia Wanaendekeza nini Romaya Oya hiyo nini Romaya Usiendekeze nini Romaya Oya hiyo nini Romaya Usiendekeze nini Romaya Kakukunda mamnyoli Uraga bantuba unasikia ichali angare na mtoni na unge njini
Mami Twin
Weza Aucha ipendo yo Sabota nchimbi nari ukeng Siendekeze nini
Oma
Dashon na kibentin Iyo nini
Oma
Professor Abongo
Oma
Na Babadura
Oma Locha boy na west your town Isan Sera
Omo
Talentisio
Omo
Beka Brandi
Omo
Idi Mwago
Mabongo Keimani mapesa Wachembeze
Omo
Mungu baba mungu liye chumbaliki sana mama kena mie Mama kena sama west Defao Unakabwa na tonge unasingizi ya masera Tu